bandiraɓe hettindi nanon haala Allah e fulfulde. Haalaji ɗi nanoton ɗo ƴiwi diga suudu ettirde haala Allah ha koraku.
Bandiraɓe hettiniɗo filla andire wakkatire ne ɗo mi hinnima to Allah jaɓi hannde mi yiɗinon laarin dow haala jam ɓandu meɗen mo fuu wodu non to janŋi to yiɗi an ananan pasteur Gabriel Eli haala dewtere ekkitimi amma wodi bo ɓe ɗo janŋi dow ko yalani jam ɓandu ngam majjumi noddumi ɓe ɗo ngam ɓe wawa ɓe walla en dow haala jam ɓandu ngam majjum mi yiɗinon goto goto maɓɓe fuu hokka inne muɗum.
Min inni an noon Benjamin lokotorojo laati mi faa beteru.
Min inni an noon Michel Ananias mi laati waajotoɗo.
To ayi waajotoɓe ɗiɗo fuutino similla muɗum on yottake jam hina
jamno.
To noon mi hidde ko yahin yeeso duu ko handi batanen duu ko yalani jam ɓannu mi yiɗi ɓe wattana en jimoyta. To wodi lokotorojo hannde mi yiɗunon e badde bandiraɓe hettiniɓe duu ko yalani haala lawri laaɓiŋa mi yanana a faami ka hollanmi. To mi yiɗunon mi ƴama to en batana lawri ɗume non kan lawri kan laaɓiŋa ɗume non ɗum.
To e batanan lawri lawri to handi e laara kamu he ɗuuɗi diw jonde neɗɗo. Lawri no arti lawri ɓannu
nonni
ɓannu neɗɗo handi he laaɓi ɓaawo ɗum ko o ñaamata e handi ɗum laato laaɓu ɗum kambo ngam to ɗum waddanamo ñawne. Ɓaawo ɗum kolte makko ɗe o ɓornoto ɓornugal makko handi he laaɓi ngam ɗum 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 fuu to ɗum laaɓa ɗum wawan ɗum wadda ñawne. Dey to o jooɗi bo e handi kambo he laaɓi nokkuje nayɗen handi yi'en de ko laati lawrini batanɗa.
To woɗi to noon a batani no haani de ko neɗɗo ñaamata fuu he laaɓi noy kan o waɗirta ɗum faa ɗum laato ko laaɓi dew ɗum ko o waɗata.
Ay ñandu fuu to defaama heñi he laaɓi amma diga toy ɗum waddata ñawne nokkum de keeɗe ɗe ɗo ɓe wattata waato taasaaje woɓɓe ya taasaaje woɓɓe bo e woodi no noddirta feere nokkum de ɗum to e wattata to ɗen ɗum ɗen laaɓa a anni so laareta non mbaatuyi hinnu yifa ɓutta ko ɓuttoyta fu wadda wadda e keeɗe to ɗum laaɓa ko e watti ñandu de ɗum go neɗɗo ñaami ɗum wawan ɗum waddanamo ñawne.
To ɓaawo dem a holli no tuuni bo wawan heɓo dow haala kolta de ɓornuga e tagaaɗo noy bo ɗum bo heɓorto.
Accumi ɓeydandu dow bo haala ñandu koye nokkum bo de ci'e to en yawta en wawan woɓɓe sippa ñandu ɓe suddintakoye goɗɗum e ɗum yesi majjum ngama motaji yawta so laare ummo he iña dow ɗum buubi fu wara e iña de ɗum ay ɗum 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 fuu ɗum wawan ɗum waddana neɗɗo ñawne. To en yahan bo dow ɓornuga e neɗɗo ɓornuga e neɗɗo nokkum woɓɓe noon to goore worne o jottoto o wattone o wulina dow ɗum guli siiwo dow mayre faa ɗum wara e ɗum wadda lunguygon feere ɓaawa ɓorna keno kanko gaga o nanta bele ɓandu makko ɗum ɗum wawan kan bo wadda ñawne.
Asa hina tila e watta woɓɓe ɓe ɓorno to goho goto ko tuuni hine banniraɓe meɗen durooɓe ndiyam ɓattaki haatare ɓattaki.
To en wawan yiyen tilay amma baano ɗum laatino tilay ɗum hanan ɗum laato to gooje goote ɗen kanko o woodi baade nokkum to ɓe yata ton ɓe dullata to ɓe yarata ndiyam me
gongano
ndiyam bo nu ba hannde ne a ɓorni ɗum no jaamu a wawan yara ne fuppa liila a ɓorni neɗo to ne to yuri jaango kan bo ɓornoɗa.
To woɗi ko yiɗimi ƴawam noon a holli no tuuni nin e wadda ɗume laati torra tuuni ñaw ume tuuni kam wawata wadda.
Ay Allah no tagi ɓannu neɗɗo e woodi de guro neɗɗo en yiyan leeɓi to tiggi tiggi baade juuɗe no a yiyan gasa hum pittungon fay ɗum fay ɗum ɓannu kam fowtirta ɓaawo fotoyi
fotirten
kine ɗum noon laawoy manguy amma fay jule ɓalli min kan bo he fotira ɗum to guli siwoto e ɓannu neɗɗo fay ɗum wurtorto nokun to tuni fanti e bannu neddo atan dun dun fu dun sukka dun sukka to dun sukki tuni ni waanta acca ta bikkogo he wurto e bannu neddo dun dun he holla o dulli lawr he bannu mako dun waawan fay julede nyawne waawan naata e bannu mako to lota taako do julede en sukki nokum ta wobbe fudda joddode e balli dun dun he jiwadi dun
to to laatake bo keede mabbe no hano holluda wobbe keede mun he tuuni laaba nyandu sera anta umbaka dun dun bo nyaw me waata wadda
nyawne ne dun waddata e duudi nokum wobbe nyaama nyandu ta reedu fudda e naawa balle di tati to yawti reedu fudda e naawa o do garidu to tuba kube kire anal nu gwa fuddi redu na wuhu na bo a do garedu
o
he dun jiwa nyan be larte non neddo tunudo kambe anal dun dun ke gildi redu ni o nyami nyandu redu e dogga e nawa be anal dun dun kambe ani de dun dun tuni de mun dun jiwa kambe etti wakati ma e gan hune ma be fulaba juude laaba ko kede to e watta ta nyandu bo he laabi dinto o nyami o holi ko o nyami o ganjamu makko no ganyandu handuno hokka jamu ina nyawne
to yemi o ko pullo kan e fulbe bande bandira me badde tendo ko anuden baade tawanga meden pullo be aneri lawri mi amiluda acci joniti en yahi nokkunde gureje go na taka fulbe go kade lawri kade yedda ama kandube andirno e
fa hanni lawri he hori to wobbe ama wobbe kan woppitare acci tuuni ni wadana dun nyawne wobbe anatan gore gonga gureje mun ta fager he laabi
nonni
ama talari sedda atan to e watata diyan umbaka
oh fager he laabi
fager he laabi ama to umbata diyan laaba umbaka du diyan naw he yesi to kadbe wodi pompi be juga diga to he dun laabu e wara e watta he
yari buwa tununga
tununga ngalai baka o wara o beda de dun ta tuni na undu hebe yarani bade to dun umbaka marefu ummo wara tukka hunko mun de dun
nonni
solare to hinnu yifa
nata dun
bo ta ba fo e tuni tuni dun wara dun watta de dun hebe jujuedi he yara
ay
dun wawa wadda nyawne nabo kede mabbe to watta sa nyandu ata he yisi diga subaka e nyami lotaka bubo wara inya dudu goddo dum to hebi nyandu fere hoy moyta moyta ni lotay fa
watta
dum kale dum jokka nyande sukabe yara boyri mum ni umbaka ni horo o yisa bubo inya to be daake rafo wado mo kanni kale be tata be hokkamo
nanni
to dum dum waddata nyawniji
to aibo ta yahide gureje godde awii nyawtuuni wadan na walla redu du gureedu a nokkun kam yere hun habbete fa hina asa hina nokkun jungo nyimbe no hina suku nyaabe no
takibe nyaama takun dun no hejiwa gan bullere annal gan neddo anna to nyawne mun jiwata en yidda sun kebe no ama artu wada no haniri wada to nyawne hebe
non
fa hayin ton hebi ma golarta ate fere ama do alaba
no
nyanduma he tuni
o
a andi bo dum wadda nyawne heba nyawne mu moda a nanga yiro he fiya gandum wala semme kale takinu dum mi wawam mi bata
ah to do lawri to wodi gan kadu hebbi nokunde no kuje dudde nyine o nyawata banja ko joni a holli men do no ah diga tuni diga bornunga diga nyandu dum dum fu wadda wadda nyaw
heto jodi den fu he handi du he laabi kambo to fu kotodi kanbo e handi he laabi
to ko yidi mi jama non joni en fulbe durobe no tenkuube no ko mi jama no durowo na borde mo do wondi ladde fu wawata he bira lawri nani de deme o woni bande fu de tenkura o woni fu mi yi wobbe mu dum du nokku lota juude mu moy tre nyaama gan to bitino no be wawata be wadira fa be hiba lawri
en yey bade fu be rondi dian he yilodo he loto ama to be yata be nyaama tun dian jacca fa
gonga
ba juude ma wawda lotuda dum laabi pedele ma to juuta fa tuni lata lim asema wakati wakati lotabo juude de laaba o magomema nyandu dun kan in tampata waduki dun dun jama ma ma neddo torra hore mum puy godun latano dun nyandu bo badi ci ya hitin laru nyandu umba kuy na kuy be accini bubie inya an kan kuy nyamata dun fu dun fi bubo inja dun seradu to jodi laba kan bo no raho wadi ma kan wara suuda
kuy no ka nyama
no kun be tintina nyam ko fuwi
nonni
kan ko fuwi wadda sa jamno kun
to wodi e hemi warado dum te jamugo sa wari no wadete e ko lanti non nokun atawan nokun debbo e labi gorko laba hedun woni chaka dun to nonne gam atawan na bo nokun ta gorko non labi debbo laba diga dun goto wo pito to no handi dun bo wadoro gan to debbo e labi baade gorko hetuni non debbo o sumata
kanyu ati faji ki watin ki helati giti kan kan ki to be hettinak be nani bama fuwa hucha hakilo wailta yadu ki wako kan wadata gudum baka torra ati widi ansu ka ema bade fu nyawanno e an bo joni cede den tilay dum latani bade ta yahi kan lugu turu kere ngolata banji gaina kam e tagata liki kam bobe nokum e suduita ehe unun jotturu dum bade fu lugu turu ya hutum dehi botum Yesu njawdi nafaw
to wodi lokotorojo men yetti e ko haluida mi wakati meden kidobe hokki e no on wada ba mudum ko hidde ko wayn do bandira meden sawari ke woduda hokkaabe du ko yalani lawri
min ka wodum mi hokkaabe ke sawari du lawri kanka hinyude mbatuido neddo e handi bannu mu helabi
no
koltunga e makko watu bornunga e makko kanu bo e laabi nyandu ko o nyamata kanbo o lara la, nyandu laabu koy no kure to o woni baade to o fukoto kanbo he laabi no handi be anira pullo
to wodi
pullo ganto e fonira dun lenyi horidi be yanon pullo to jodi he laabi ama kanu bandu mun laaba dun handi joni kanko bo bandu makko laaba
to pastor Ananias ai ilu kotorojo bato do ko yalani hala lauri ndia lati pastor mi anna na dum batima ho kaseda do ko yalani lauri hala alla
oh dum batia ngoka hala lauri batnama de dewtere ama ko mi yidum batana hala lauri berne berne bo handi e labi wodi hakeje duddi jodi di de berne dum tunini berne to hakeje din non de berne ma ba ko yidura warugo fu wa ta do ko wadi hinde joni anuma numuji kalludi ayara jaram rushe ni do hida dun don de berne neddo hani berne neddo e labi ko labinta berne neddo bo kanjo woni tubu o tuba tubu bo yinnon batugo wailitago diga baade ni wadan noda acha wopa ko wadan noda fu de berne lata ke labune
ton lato tubu musu
ton lato tubu musu gangme dewtere do batie ke to berne he labi Yesu neddo majum bol latoto labu ngon se o mangono to berne neddo e labi
to pastor Ananias mi yetti he amboko hokkuda du ko yalani labi nga yonki labi nga berne to mi yetti he waro e modu wono he waro e
oh
to hoti kada hinno wuro to Allah jabi yonto kada en jokkan filla meden du ko yalani kada jambannu to bandirawo hetnido anani ko lukutorojo bato du ko yalani hala lauri gebe fere fere to handi labinen timen diga nyandu wuro meden bornugal meden amma hina dum ko pastor hengiti o holli labinga berne bo lati hune mawdu tubu gunga bo labinta berde neddo gam majjum Allah walle labina banduma labina berne maada bo do lati kaddi filla ka hanne to kala bani on dum welime to wodi wuka ka do laba nay on to goddo no wumi anni hine filla kanta ko modon jamemo ama to goddo wala on wawa windum din jamu lambaji amen di men wowi hokkugo on nani jangirde dewtere hala alla he fulfulde UEEB BP jetati ndali bene nabo to yinno fiano men jandi lambaji amen nani jena etati jedidi 9 e 2 jena e jeego nabo jena e joyi jedidi e didi jena e go'o jena e jeego Allah holla e yonto